الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إنما أجدك في إنما الإسلام ما إذا كان يدعون يمينين شاسا ومبروهين ودفوهين Unyami asunjwen na hun mubra kuke komishani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nififu enne chitakwa na wanuwa mjini tu mutiana na mufasu unyami kwa pimu ya sewi enda Arabic calendar enda day 21st Osumia is suffer 1437 years. Abisha we as a calendar in the 2nd December 2015. Sada will be there than some way to trade and bring up upon chain at a mother. Yanemo Ewo Adesumia. And Yamia, whom I did, Papa, every year. And there's Sakawa. There's Sakawa, spiritual Sakawa in Ghana. A year, a sea bonnet, and a guanya, your fasso. A deep amount for Japa, dear. Na ekamuja ewu na yedi enya ejapade ewu computer so mmofo enchen sika eno eneye adisuano enina enam sene boni ya ekoso ranti ewu Dodo mrante nti nyamisem mrante emfa unyame eho ene mrante ya wano ewa honi ketesia omu dudwe ni na nyamisem wa yeke ni na omu nteda omu ati kurama emfa omu mbitwemu And I'm saying, Tidium Emre, I will trade up on your pop on chain. There's some somewhere here, can ever crowd moon seven hadiths moon seven. And no, and now, if you are ten, down crab at mother. Sakawani, my bar was so a Sakawa for you sumo. Bahun se saka ofo yi katun e mai de katun ayi omo ho e mema nso bros e wo fon enu omo sisi e du omo sisi so omo bros e wo omo atu echi ono ene nam pai boni ena edi amam for japan Uyami se dan kwa matumwada. Mali zalimina min hamimi wala shafiqa yupa. Atumwada saa odibwanye fowe yi esisye fowe yi saka awafwe yi. Omu inya yon kwa obetutaji omwefu nyanko kwa asu chye. Imu wala shafiqa yupa. Wanu enya empataya wanu benamso enya wanu esti dampa matumada saka wafo enya ensamwa esti efa saka wafo yehu abrantia sa abrantia Masi haya Sakawa a abrante bi eye okọ maala nche na maala mo ese ese kwapem se obetimi aye bibia ma na obenye sika bebre onene ma me enna so onene ma me eda ene sika obenya ba abrante ebo modi omo so omo adura eya edema omo obo modi e de sa eduro no ewugu ne maame eso e ma ne maame eda enna bi a onni bebi o akwadai ọwọ́ ne maame ẹhọ ẹnu ẹni ne maame ẹda subhanallah ní ọkọ asẹ ọni maame nna sọ ọfrẹ no sẹ wọyẹ maala buka wọyẹ maala wọnyẹ kremoni wọnyẹ papa ọnu wọnyẹ mosiri yẹyẹ nka sẹ. Ọnu ọwọ dam na ọyẹ kremo dwuma ọwọ dam na ọyẹ kremo dwuma ọba masalachi ọba abefiri ya mi aye ntumi mpam na masalachi mu ọne deɛ no ọwọ dam ɛna ɔyɛ senti sabi ɔne maame ewie yɛ ɔmo ɔnoɔma a saa nkurɔfoɔ no ehia efiri ɔmo nkyɛn. Ti saa deɛ no wɔde hanki no sɛbio ɛde pepa ɛhɔ ɛna ɔde kɔma a maala ho wɔyɛɛyɛ ne maame ada ne kyimi yi akware sika a afei de sika no baa na ɛɛba baa na ɛɛba baa na ɛɛba ɛnam sɛ bɔne akatua sɛ Onyankopɔn ɛɛkyew ɛwɔ ɔbɔne mu a ɛwɔ mmerɛ a Onyankopɔn ɛda no adi ma obiara ɛhu maame da baako ɛna yɛde no kɔɔ beebi a yɛyɛ gyin ne rukia rukia yi ɔmdoɔ mo nim sɛ ɛyɛ gyinni na ɛha maame no ɔmo nim sɛ de no afa baabi maalamfoɔ papa yi ɛka nkran gu maame yi so ɔmo kanyɛ rukia ɔmo yɛ gu maame yi so papa mu sɛ afei de maame n'ani ate papa na adwene ne ba no so wɔn so wada ne gyimifoɔ wada ne gyimini deɛ ɔyɛ satan wa ne ba no wada ne gyimini afei akwadaa ebien na no ohu ne maame a ɔpinkyɛn ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔne ne da mmerɛ a ohu ne maame sɛ yɛsusuo ne mu kura na ohu ne maame a na ɔpɛ sɛ ɔpinkyɛn ne maame pefee gye sɛ asusuo ne mu ohu ne maame a na biribi yɛ no saka awafo dwumadi a ɔmo edi ɛno no yɛ papa bi a abranteɛ bi a ɔno so ɔde ne yɔnko ɛkɔɔ saka awa so ne yɔnko no saka awa no a ɔɔyɛ no ɛkɔ n'anim ɔnyɛ sika paa wɔ computer no so ɛna ɔde ne yɔnko no kɔɔɛ
wo gene yonko no nipa eyedroni a oyɛ ne sakawa ɛno no no otimi gye efri na danfo no nsɛm wa gene na danfo no wa gene na danfo no nipa kwan bɛ so ɛna ɔtɔn gene ne ma na danfo eduane ɛna ɔdefa so adanfo yi eduane a ɔde bread ma ne di yi ɛno ano no afei na danfo yi obia nsɛ asɛ ɔsa na akɔ sɛ gene ne bi na ɛha ɔbɛka mu saa ɛna kyerɛ sɛ yɛba bɛhuu yɛ anadwo paa pɛɛ na ɛkɔɔ hɔ borɔno no so ɛkɔkɔbɔɔ mpayɛ ɛbɔ mpayɛ afei ɔda hɔ flat yɛbɔ saa afei de sɛde wosiɛ dendende na ɛti sie no so ɔda hɔ flat ɔntumi yɛ biribiara bi yɛfa mu ada baako no a ɔyɛ ne saa no ɔno nso gyina hɔ bi ɛhɔ no ɔno so ahyɛ aseɛ na ɔnso so ahyɛ aseɛ worɔworɔ n'ataadeɛ na ahyɛ aseɛ ɛma no baako kora opia ɔsɛ sɛ meka kyerɛ bɔ ne din a ɔsɛ sɛ meka kyerɛ ɛna meɛ ɔ saa wo na wobɛtumi wode wo nkoa ne da bia wo ne sika seneɛ mena meɛ ɔ saa ɔkeka nsensɛm bebree sakawa dwumadi ɔ mo yɛyɛ no yɛwɔ ɔmo soso a ɔmo sakawa a ɔmo yɛ ɔno ne deɛ no ɔmfa obiara nkɔ ɔne deɛ no sɛ ɔnware week obɛdware baako pɛ obi nso ɔbosome ɔnware so obɛdware a obɛdware baako pɛ sakawafo ɛna saa sakawafo wei wɔnom yɛwɔ obi wɔ hɔ ɔno ne deɛ no ne redie beebi ɛna ɔde gye sakawa ne saa ne redie no sɛ nsa atumi ɛne akɔtare hɔ a kama ɔbɛka mu no ɛnyɛ easy ɛno ɛnyɛ kuro ɛna ɛda hɔ a ɔbɛhu sɛ kuro ɛnso yɛde saa ɛhɔnom no ɛde agye saa sakaafoɔ nkɔdaa yi ɔmo redi bɔne paa ɛnura deɛ ɛsi ɛnura ɛwɔ kurofoɔ baako no soso ɛwɔ so anaha group no ɔmo wɔ so anaha ɔmo kɔɔ ɛwuni sakaawa mmeranteɛ wei bɛfa ɔmo kɔɔ yi ɔbaa no deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo ɛde ne kɔ akyire sakaafo boy 6 ɔmo nyinaa ɛfa ɔbaa no ɛna ɔmo to ɔbaa no twene ɛwɔ obi dan akyi nti ɔbaa no wayɛ mmerɛ wɔnim baabi wɔ hɔ nti no deɛ yɛbɛa ne sɛ amanfo a ɔmo ne no kɔɛ a ɔmo so aba ɔmo nim ɔ aa na ɔmo kam yɛba bɛsɛ ne mu a homeɛ no ɛwɔ pagya ne ɛde no kɔ ɔmfa nokye hospital sakawafo boys ade ɔmo yɛ ne sɛ deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo nɔma no ɛwɔ mu ne sɛ ɛne sɛ ɔmo ne ɔbɛda sunsun na ɔmo di akyire no ɔmo na ɔbɛda ɔmo bɛreku ɔmo yɛ a ɛno ɛna ma ɔmo sika ne ba ɔmo na ɔso da so a ɛnyɛ saa kwa o ɔmo de biribi ɛna ma ɔmo de biribi sra ɔmo gye biribi firi ɔmo saa ne ayɛ ɔmo So I'm going to for the record. Saju my dear way, so oba kahua, only no kopa. So oba, e kahua, only obano, en kopa. Ma wani mero obano ho. Yes, sir, en mafaso, en bae. I didn't say a few and Abi Huraira radiallahu anhu and the Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal sallallahu alayhi wa sallam ka say man kanat indahu muzlimatu li akhihi obia wonim se waya niyon ko sakawa bia wonim se waya niyon ko sakawa akwaji obia japade a wadu obi dream was it so be? Min eridihi. Any woman, one eddy a man for a fear, or be land, or do two miage, or be fear, or do two mino yan sanje, or be a japa dear, or do two me and o yan san aji. I'll mean she, and I be ya, I did be a ra. Odi unyansa odi utumi ebe shim efru obi nche obeye obi bwane fali yatahallalahu minhu alyaw enedel sami pan onko na onko dana di nche ni pano onko na onfa no honko ajapade we sakawa broni usika sesa ode koma obi oga na ha na enye ni sika wogwa fakoma broni nu am gana ni nu a okudinu kwa eduro so ko nenche ko na busu afonche meme de oba we me ode oba we me de na kwa eduro so me a we mai ni se ko nenche kodana di pain ansana aduru da kabla alla yakuna dinar wala dirham ansana aduru da cities eniho queens eniho cities eniho krata cities eniho queen eniho atamwada dano sikawe sika niho yenfa sika nkwa atomwada yenfa pens nkwa atomwada yenfa cities nkwa atomwada sika saka wani opepe ube uwe je sika no wiase sika no ube uwu eja no uwa yenkukuru sika no enfa nka ho wada kamna mu fa nko atomwada inkana lawo amalu sali atomwada wa kwa basa uwe jumadi pebi ya waye, opapa ya waye. Oke za minu, unyami beji. Bikadiru mazulima tu. Ewo sedye. Waye unyanko sakawa. Ya besi se ujumadi na. Edi ya mwini pana waye ni sakawa. So biko jemukurano ya besi sadya. Anade wedi ni ujiri. Wasi sinu. Wa illam yakun lahu hasanat ekobase unni papaye bia ewo ufali mua akhadha minhu min sayiati sahibihi na onyom kuna waye omo sakawa ne ekukuru omo boni sado dua udiye esisi a osisi omo dodo ya besisa omo boni ya sisa fahumila alayhi na ye dia yeja ka uboni eso rawu bukhari ruwaya ni sakawani hu ebe mo da pa atuna